kupita kibunda. Ukinikuta chaka lolote, usiniite wevunga. Nataka nilewe, paka hamu inishwe. Hata kula siwezi, nataka nilishwe. Nisuze roho yangu, ijiburudishe. Sio mikojo tu, inibidi niarishe. Sitaki kampani,
kampani.
Mwenye pesa zangu silete utani,
utani.
Weta, leta mezani,
mezani.
Kisha leo ndo nipate kihani,
kihani.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba, yumba. Pome, pigawe mpaka kwa majirani. Oya walevi wote leo birthday yetu tu enjoy.
Walevi wote leo birthday yetu tu enjoy.
Oya walevi wote leo birthday yetu tu enjoy.
Walevi wote leo birthday yetu tu enjoy.
Hasa tende kilevi levi,
kilevi.
Embea kilevi levi,
kilevi.
Hasa tende kilevi levi,
kilevi.
Cheza kilevi levi,
kilevi.
Sitaki kama
kampani.
Mwenye pesa zangu silete utani,
utani.
Weta, leta mezani,
mezani.
Kisha lewa ndo nipate kihani,
kihani.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba, yumba, eh.
Yumba, kikibidi anzisha na zogo,
yumba, yumba, eh.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba, yumba, eh.
Kinyimwa kunyumba hami ya nyumba ndogo,
yumba, yumba, ye.
Luga, bonga.
How are you?
How are you po nimemwacha isti?
Luga, bonga. Luga, bonga.
I miss you.
Okay, thank you, thank you.
Luga, bonga.
Slicer.